ijwi rya Amerika ryagiye ku rwunge rw'amashuri rwa Kabuga Katolike dusanga ubuyobozi n'abarimu babanza kureba uko ubuzima bw'abana baje gutangira buhagaze. Byari mu rwego rwo gushyira mu bikorwa itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryasabaga ko umwana wese ugaragaje ibimenyetso bya COVID-19 birimo gukorora, kugira umuriro n'ibicurane adakwiye koherezwa ku ishuri, ahubwo agomba kuguma mu rugo akitabwaho kugeza akize. Bwana Nkurunziza Jean Bosco ni umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Kabuga.
Twatangiye mu nama n'abarimu nyinshi bagezeho aya mabwiriza n'uko agomba kubyitwaramo mu ishuri. Buri mwarimu wese ari kureba uko abana bameze, arabakorora, akareba ameze neza, ku buryo uwaba afite icyo kibazo amukuramo akamushyikiriza ubuyobozi. None natwe tugahita duhamagara ababyeyi tuba twakorana nabo. Uretse ko iyo kesi ntabwo turahura nayo, turamutse duhuye nayo nuko twabigenza, umwana agahabwa ababyeyi ndetse akabanza kujya gusuzumwa kugira ngo hagaragare niba yaba arwaye coronavirus cyangwa se atayirwaye, bityo turebe uko twafatanya dufatanya izo ngamba kugira turinde n'abandi.
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima kandi ryasabaga ababyeyi gupimisha abana COVID-19 kuva ku bafite imyaka 5 bagakoresha uburyo bwihuse buzwi nka rapid test. Ni ikintu gisa nk'icyateye urujije ababyeyi bamwe na bamwe bagaragaza ko batazabasha gusobanukirwa niba umwana arwaye COVID-19 cyangwa ari inkorora isanzwe.
Gusa aho harimo impungenge kuko abana barakorora amagiripe, ariko birasaba ko nkatwe nk'ababyeyi twabanza tukihutira ku kigo nderabuzima tukajya kubapimisha tukareba yuko ari inkorora isanzwe cyangwa ari icyo cyorezo.
Kubera ari icyorezo kiriho, umuntu agira ubwo, ariko nanone ntabwo waza kumujyana ku ishuri. Iyo afite umuriro mwinshi namujyana kwa muganga.
Ntimushobora kwibaza, ntimuzajya muyoberwa niba ari ya COVID cyangwa igripe isanzwe.
Umuntu nyine ayoberwa ibyo ari byo akagira ubwoba, ariko nyine abasha kugerera kwa muganga.
Kugeza ubu hirya no hino mu bigo by'amashuri hagiye hubaka urukarabiro, aho buri mwana wese winjiye mu ishuri abanza gukaraba amazi meza n'isabune. Gusa hejuru y'izo ngamba, abarimu bongereweho izindi nshingano zo kureba umwana ufite umuriro ukorora ngo barebe niba yaba ataranduye COVID-19. Abarimu baravuga ko babyiteguye nabyo.
Ababwira ati hari indi variyete ya coronavirus yaje omikoro yandura cyane kurusha yari isanzwe, mwirinde cyane kurushaho. Icyo ni cyo turi gukora kugira ngo ukomeze kwirinda.
Twebwe rero nk'abarezi b'abana batoya turi kubanza mu kwakira abana tukareba nimba umwana aje ari muzima. Abana bato biba bigoye, ndaza kumupimisha nkoresheje igipimo cyerekana ko umuriro wiyongereye cyangwa se ugabanuka. Iyo usanga wiyongereye ndihutira kugisha inama abajyanama b'ubuzima.
Nubwo amabwiriza yasohotse yagendanye n'itangira yarebaga abanyeshuri gusa, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko n'abarimu bafite amabwiriza bakwiye gukurikiza.
Abarimu ni abantu bakuru basanzwe bagengwa n'andi mabwiriza aba yarashyizweho, ngira ngo murabizi ko dusaba ko umuntu wese ugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 yirinda kujya mu bandi, akirinda kujya ahateraniye abantu benshi, akirinda guhura n'abandi, akishyira mu kato kugeza ubwo ibyo bimenyetso bishize, cyangwa se akajya kwipimisha bikagaragara ko afite COVID-19 cyangwa se ko wenda ashobora kuba afite ibyo bimenyetso biturutse ku kindi kibazo yagize nka gripe n'iki. So kuba umuntu yari afite ibimenyetso, ikintu cya mbere akwiriye gukora na mbere y'uko yipimisha COVID-19 ni ukwirinda guhura n'abandi bantu. Birumvikana rero ko igihe yaba ari umwarimu icyo gihe akwiriye kwirinda no kujya ku ishuri cyangwa se kwirinda kubonana n'abana, kuko icyo gihe harimo ibyago byinshi byo kubanduza.
N'ubwa mbere ingamba nk'izi zifashwe, byose bikaba biri muri gahunda yo guhangana na virusi nshya ya Omicron. Abaganga bemeza ko yandura vuba kandi ikaba yafata abantu benshi icyarimwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.